Esule y'omusanvu. Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya n'asimbula mu maaso g'amawanga mangi, Omukiiti, n'Omugirugaasi, n'Omwamoli, n'Omukanani, n'Omuperizi, n'Omukiivi, n'Omuyebusi, amawanga musanvu agakusinga obukulu n'amaanyi, era Mukama Katonda wo bw'alibagabula mu maaso go naawe n'obatta, n'olyoka obazikiririza ddala. Tulagananga nabo ndagaano yonna, so tobalaganga kisa. So tofumbiriganwanga nabo, muwalawo tomuwanga mutabani we, so ne muwala we tomuwasizanga mutabani wo. Kubanga alikyusa mutabani wo obutangoberera, baweerezenga bakatonda abalala. Obusungu bwa Mukama buli bubuuka bwe butyo kummwe, era alikuzikiriza mangu. Naye bwe muti bwe munaabakolanga, munaamenyaamenyanga ebyoto byabwe, munaabeta entanga n'empagi zaabwe, munaatemaatemanga ne basseera baabwe, n'ebifaananyi byabwe ebyole munaabyokyanga omuliro. Kubanga gw'oli ggwanga tukuve eri Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali, okusinga amawanga gonna agali ku maaso g'ensi. Mukama teyabassaako kwagala kwe, so teyabalonda, kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi, kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna. Naye kubanga Mukama abaagala, era kubanga ayagala okukwata ekirayiro kye yalayirira bajjajja bammwe, Mukama kye yava abaggyamu n'engalo ez'amaanyi n'abanunula mu nnyumba y'obuddu, mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri. Kale manya nga Mukama Katonda wo ye Katonda, Katonda omwesigwa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne beekuuma ebiragiro bye okutuusa emirembe olukumi. Asasula abo abamukyawa ng'alabagana n'amaaso okubazikiriza. Taddirirenga eri oyo amukyawa, naye anaamusasulanga ng'alabagana n'amaaso. Kale oneekuumanga ekiragiro ekyo n'amateeka n'emisango bye nkulagira leero okubikolanga. Awo olulituuka kubanga muwulira emisango gino ne mugikwata ne mugikola, Mukama Katonda wo anaakukwatiranga endagaano n'okusaasira byalayirira bajjajjaabo, era anaakwagalanga, anaakuwanga omukisa, anaakwazanga, era anaawanga omukisa ebibala by'omubiri gwo n'ebibala by'ettaka lyo, eŋŋaano yo, envinnyo yo n'amafuta go, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Onoobanga n'omukisa okusinga amawanga gonna. Tewaabenga mugumba mummwe, newaakubadde omusajja, newaakubadde omukazi, newaakubadde mu bisibo byo. Era Mukama anaakujjangako obulwadde bwonna, so taakussengako n'emu ku ndwadde embi ez'e Misiri z'omanyi, naye anaazisanga kwabo bonna abakukyawa. Era onoozikirizanga amawanga gonna Mukama Katonda wo g'anaakugabulanga, amaaso go tegaabasaasirenga. So toweerezanga bakatonda baabwe, kubanga ekyo kinaabanga kyambika gy'oli. Bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti, amawanga gano gansinga obungi, nnyinza ntya okubanyaga? Tobatyanga. Onojjukiriranga ddala Mukama Katonda bwe yakola Falaawo ne Misiri yonna, okukemebwa okunene amaaso go kwe gaalaba, n'obonero n'ebyamagero n'engalo ez'amaanyi, n'omukono ogwagolwa Mukama Katonda wo bye yakuggyisaamu. Bw'atyo Mukama Katonda wo bw'anaakolanga amawanga gonna g'otya. Era Mukama Katonda wo anaatumanga mu bo ennumba okutuusa abo abalisigalawo ne beekweka lwe balizikirira mu maaso ge. Tobatekemukiranga, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wo, Katonda omukulu era ow'entiisa. Era Mukama Katonda wo anaasimbulanga amawanga gali mu maaso go kinnalimu. Toliyinza kubamalawo mulundi gumu. Ensolo ez'omu nsiko zireme okweyongera okukuyinga. Naye Mukama Katonda w'anaabagabulanga mu maaso go, era anaabeeraliikirizanga okweraliikirira okungi okutuusa lwe balizikirira. Era anaagabulanga bakabaka baabwe mu mukono gwo, era onoozikirizanga erinnya lyabwe okuva wansi w'eggulu. Tewaabenga muntu anaayinzanga okuyimirira mu maaso go okutuusa lw'olibazikiriza. Ebifaananyi ebyole ebya bakatonda baabwe munaabyokyanga omuliro. Teweegombanga ffeeza newaakubadde zaabu ebiriko, so teweetwaliranga oleme okutegebwa mu ebyo, kubanga mizizo eri Mukama Katonda wo. So toleetanga kintu kya muzizo mu nnyumba yo, naawe n'ofuuka ekyakolimirwa okufaanana nga kyo. Onookikyayiranga ddala, era onookitamirwanga ddala, kubanga kintu ekyakolimirwa.